hatuielewi na hatutaki, kwa sababu kama wafugaji there are basic vaccines the government has not been working, we are working for as farmers and we wonder the category of this vaccine.
Kisikia vaccine inafanyika Kenya mzima na hakuna public participation imefanyika, inaleta kidogo mushkil. Tunaogopa ni vaccine ya nini,
hatujahusishwa, ni kusikia tu ubunuasi ambao unaendelea katika taifa letu.
Watoto wakubali, kama mimi mwenyewe naona hiyo nitaogopa kuchanja mifugo wangu ama kufanya vaccination kwa mambo ambayo sijaelewa vizuri.
Wakikuja, kwani ng'ombe ni yao? Ni yangu, nafanya shughuli zangu, aende zake. Hatuwezi kubali, tutawafukuza. Mali yangu ni mali yangu.